short time. Yeah, Smoke Official wa Uganda. Yeah, a one love tune. I wanna let it party. Fena tushai nize tuli ready. Steady ready vyo natu party, yeah. Kusasanya kwebo funa kusente. Sina neo batoli namu sina. Kanaka sina kanyma kufa. Gazine. Sina neo batoli namu sina. Kanaka sina kanyma kufa. Gazine. Sina neo batoli namu sina. Kanaka sina kanyma kufa. Gazine. Sina neo batoli namu sina. Kanaka sina kanyma kufa. Yeah, we are the cast. Shake up your body, chikole bukozi chocha gwe na batesi. Eno gwe short time is just a party. Just to kunyumi rub nyumiri, that's enough. Bunobulamu bunyuma kuba party. Every day, every time, no matter what. Fetuli waku making a life happy. Kunyumi rub kudigi the stressy wapi. Kana kazina tu kazina bwe tuti. Ngatu ambude tu sigade muvesiti. Tubikola tu zina tu our besiti. Kusanyusa gwe noli to the resiti. Zina vuzinyi shake up your body, kunyumira bunyumira bino kwe byansi. Atazina simanyo yo boy chali. Yela bidenti buno bulamu bumpi. Kana kazina mpola mpola. Nataka manyasi tukagwe na kakuba. Kuyadika sto bulamu wewe. Kunyumira bunyumira gweto nyumia gwe byevyo. Sina neo batoli namu sina. Kana kazina kanyma kufa. Gazine. Sina neo batoli namu sina. Kanaka sina kanyma kufa. Gazine. Sina neo batoli namu sina. Kanaka sina kanyma kufa. Gazine. Sina neo batoli namu sina. Kanaka sina kanyma kufa. Gazine. We uncle sister oba brother. Eno njikubye nga it's another banga. Kufimbira mukunyuma nga babanda. Uya dika stovula anti batu wana. Batula wabu susunga no webu gonda. Bela bide bazidia bote basonda. Na yenga guno muziki gwa kuba kuba. Uya dika stesi moko fisho wa Uganda. Zina akirira wasipaka werage. Baheta balabe emitwa jibarume. Abatu zole ya bona tubanige. Guno muziki gukuba it's a party day. Babidi babidi feno tulirede. Tusanyuke usanyusika no kekade. Esete tuzidie bibebi bizine. Bulio muno uwe bulichimu chikolewe. Vibe tulabise o muziki gukube. Ataina mboyi kuluno yeole. Mwabi no binyumira koyo abakoze. Uya dika statu zina blista ilo. Sina neo batoli namu sina. Kanaka sina kanyma kufa. Gazine. Sina neo batoli namu sina. Kanaka sina kanyma kufa. Gazine. Sina neo batoli namu. Kanaka sina kanyma kufa. Gazine. Sina neo batoli namu sina. Kanaka sina kanyma kufa. Gazine.